eno ne mama yatembero numwegana olusitusula nayera tuyiya mama natoba chirole misana erakulwaffe mami masibera olitata atasangika dadi yomankugambe kisebo namwolabe embeera mwe tuli abali eno muyita bana tata naffe tuli bana dadi gwewatuzala nayate mami atoma naffe batata mulimba waki mukyawa bamama ne mutawa baana buyambe kubanga sajiyo dadi tata omulungi yo yafaayo ku makage ekirunya mama nasanga mama ngalya wankamba ngayitira mwemikwano tobwanuyo gwona bomuza mungiwala buli lwe ndaba anyiza mama nange muli nkamba kipesa mama bino bye nnina ne mbanga serekerawo mami
Kwa www.mp3ugandanmusic.com.